baby. Nawe saba kuzina nawe.
Why not for me?
Yeah, why not for me?
Why not for me? Why not for me? Girl, my baby, saba kuzina nawe. Kola chanko sabye, saga lanko chiawe. Ati nikuwa wa rapper tubalawe. Afiku miego, fresh boy.
Mimi na wewe tusineba bidi.
Kutama
tubide mubye tuzina kuruli.
Baby, kutama
kwa sabi ya kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby mina wewe doze neva vidi.
Kutama
tubide mubi tozi na kururi.
Baby kutama
kwa sabi ya kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby ratu weti yanga toli simati. Mazina gari moti kanyige sitati.
Kamu kiringi kamu gofulati. Mila ikiti when you shake daddy. Hipu sizo nene tozi yuze sikati.
Chimanyo liso kopureti. Mwabana baba gagamuli ya chokureti.
Tonight you are my date. Jagala tuzine kwa today kareti. Itawa itaba kongere maweti. Katino zilina boti, boti. Baby togana, kutama boti. Baby togana,
yeah,
kutama,
yeah. Imina wewe tusine babidi.
Kutama
tubide mubye tozina kururi.
Baby kutama
kwa sabi ya kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby mina wewe toze neva lady.
Kutama
tubide mubye tozi na kururi.
Baby kutama
kwa sabi ya kutareko out. Choka tutu, yeah, so imiri denga scout.
Je, DJ rewind this tune. Ono tazina yesi mbienga katuni.
Anso vede
manyagambu ya zaituni. Tamanyi mbali nesita tycooni.
Big boss.
Baby waponye zabi babuni.
Babuni
sikini ya wewe langa baruni.
Baruni
eza vidi zote wetaga saluni. Je, baby nawe zinatombowa. Zene simu na jijia kote batu sumbuwa.
Katina chuka, baby toga na chuka. Na yendawa wa miuka, spoti mkusoka. Bulipo zina wotyo. Nyemoka, nyemoka, zina atoti. Nyonoka, nyonoka,
yeah, atoti.
Mina wewe tusine babidi,
yeah. Kutama
tubide mubye tozina kururi.
Baby kutama
kwa sabi ya kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby mina wewe tozine babidi.
Kutama
tubide mubye tozina kururi.
Baby kutama
kwa sabi ya kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout.
Why not for me?
Why not for me?
Do it for me.
Do it, do it for me.
Chikole nga tagendele day. Bafaro bale kenga basa midi day,
yeah.
Chumuzi kengo huyi njambuli day. Na ye baby ya chitufu wanyiri day. Batida wayo dasa lagi kota midi. Atini pula chigoma chinyu midi. Nolula loko langa bocho oholi day. Kuwe, chikuwe bocho.
Faya,
chikuwe,
faya.
Chikuwe bocho, chikuwe, kuwa bocho. Chikuwe, fresh. Baby togana, kutama.
Baby mina wewe toze neva vidi.
Kutama
tubide mubye tozi na kururi.
Baby kutama
kwa sabi ya kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. I come my Ivan. Fresh boy.
Yeah, you know the tune. Wicked and sick and mad. You see me?
Remember where you got it from. www.djericom.com.